ekwubiem oku ni sige nsinye gi na oku dika ukwa ewe ju na imange ekponye nga kawo you must hear.
Jesus, if you don't Kituana Kwana Odoku Kituana Kwana Ikukune Kwebe Solia
Akajinda Ibaka Silike
Abia Amala Aha Ina chuma chuku kibu Hey Ada boku gan express Ada sa kolo na sambisa
one chodoku chife One mwelu Jesus Umeligo Kukune kwebe solina Woke korona nebundi ocha Fasin obya na Afrika Andi Afrika gangu kokoko Korona webya Ndi ocha webya
Bundi befa wena
In your plane,
wouldn't be better when
Moon Bill Gates, Sinani Gamu Kokoko, Kane Nesiana, Africa Bido Muba, Mbafu, Kanina don't do a gonna go. Wolu go to 1 million, or well on your Akanaka Tiani, Tisanike, Akumwa David, Ikukwana Kwana, Kodoku Jesus, Ebwana Bwana Nyangu, Akajinda Ibaka Shirike. Gumodu Meche,
Akajinda Ibaka Shirike.
Una tuzinegu
Akajindwa ibaka silike
Onwe kama mbwaniyo
Akajindwa ibaka silike
Onwe luyela mbwani
Akajindwa ibaka silike
Amama munike
Akajindwa ibaka silike
Lepe chukuna dindo
Akajindwa ibaka silike
Usiwe
Akajindwa ibaka silike
Chukuno nsopas
Akajindwa ibaka silike
Emeka
Akajindwa ibaka silike
Odumeje drums
Akajindwa ibaka silike
Onyi smart
Akajindwa ibaka silike
Onyiche
Akajindwa ibaka silike
Emeka konga mwam
Akajindwa ibaka silike
Akajibakasilike Sonde mwane na mbuku Sonde udu spas
Akajindwe bakasilike
Abia, aha
Patromie Jofo Neme Global Resources Akajindu Kibaka Silikeo Chine Kelo Polo Onada Boam Boam Godi Meche Wesinu
On una nuru de explosion. Ufu na na nuru de ewe. Adasa kwa na sambisa. Nke putalu nonye na na ya de wepo. Onye makosi maso mwenya. Oke mwana nemwe. Omweli feke megi. On your mask, I got in the back of silica. On a yellow open account. Kiss it, yes, you go. Chief security. I got in the back of silica. Omo chuku, una tuzilewu. Omo chuku, una tuzilewu. You evil woman, omweli pigeme. Aboki na miri, onuda explosion. Famona more another explosion. Onye na chonwa chuku. Ofonya na no debwe. Oda wayinte makanaka chuku di ainalo. Abia. Umuenuwa genu monti nonu ona babodu meje obo fodondo madogari kangwaki ifoji bulodu meje kangwaki ifeja ponye du meje ifonye nemene nuwa nonya nenye yapa. The year 2002, go to the Chuku do meje, not Chuku da nana.
Go to meje, turumu jebe,
ebu bemo,
eze
bibie,
turumu jebe,
eze bibie,
turumu naba,
eze jenie,
turumu jebe,
eze bibie,
turumu naba,
eze babike. Yes, Babike,
Munaba.
Nyabe Buka Lafia. From Eba Fugesi Bido, Webaba Nyeme Kodumeche. Mopo Sere Ribe, Kanti Sila Azonto. Ibido Baba Mo, Azonto for Jesus. Chinele Wudama. Silaku ne chemba,
ebido babanya agune chemba gode mokeke titi la kanchawa ebido babanya akanchawa ono ugo nabo ana bonde gopute ifonye ne mende nuwa nonya nene apa une wesini wena bonde mekodu meje Sasa Jesus ubodu meje Makano kwenye si Ebe kodu meje Obure meka nedu anio Kama na Jesus nedu anio
Ebe chukudu anye
Una tuzime
Ebe chukudu anye je Ebe chukudu anye je
Na Jesus niya
Ebe chukudu anye je
Eu não pensei na
rua Eu penso tudo a neta
Na Jesus,
mas sou Eu penso tudo a neta Eu penso tudo a neta
Mamá, pique pensei na
rua
Na Jesus, mas sou
Eu penso tudo a neta
Papá, pique pensei
na rua Eu penso tudo a neta
Na Jesus, mas sou
Eu penso tudo a neta
Eu penso Jesus, não me supo
Eu penso tudo a neta Eu penso tudo a neta
Uma do meu jeito
Eu penso tudo a neta Eu penso tudo a neta Eu penso tudo a neta Eu penso tudo a neta
My body is too hot to hop wakwala kwa mambumo
My body is too hot to mamunike
My body is too hot to Oya nefe pa mambumo
My body's too hot to mamunike
My body's too hot to coronavirus amafumanya
My body's too hot to mamunike
My
body's too hot to mamunike
Ebe chuku na din
Aniga dindu, aniga nagamiru
Ebe chuku na din
Aniga dindu, aniga nagamiru
Omo chileki
Aniga dindu, aniga nagamiru
Wangana mboswa
Aniga dendu, aniga nagamiru
Enemy of progress
Aniga dendu, aniga nagamiru
Ebe chukuna dendu
Aniga dendu, aniga nagamiru
Abasi eko
Mamunike
Onyo selipe koi
Mamunike
Onye nechelu mamu
Mamunike
Emerengine
Mamunike
Ake modi ocha
Mamunike
Ongero nechikeya Mamunike I shall not die young
Mamunike
I shall live
Mamunike
And preserve the goodness of God
Mamunike
Psalm 91 says
Mamunike
I will satisfy you
Mamunike
With long life and prosperity
Mamunike
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 Ebe chuku na dindu
Aniga dindu Aniga nagamiru
Ebe chuku na dindu
Aniga dindu Aniga nagamiru
Amen.
Aniga dendu, aniga nagamiru.
Alumbu kwa kunerere
Oriyanku wa mambumo
Arumbu fire Oku chukune ukwa ninaro Otobo netobo akwaka Jenu kwenye nenili yoko Everything alone
ije chukwu na edu anyị ije lion of intervention kariko ebe ụfọdụ na-azụ abịa abịa dobele ife na shedi gị ka abịa gị wee kwụsị gazi mmụọdumeje onwelife a ga-eme onwelife ajọ mmadụ ga-eme okwu chineke si onunu nke fakwulu anyị na faka dabeni mmia onwelife ajọ mmadụ ga-eme Chukwu na dị ndụ Chukwu na echi eze Chukwu na echi eze Chukwu na echi eze Mmadụ nwa mma mbụ mbụ ebe Chukwu na dị ndụ Onye iwe okwu uwe dike ebube ebube Chukwu ekwuchiwe ebube Chukwu na adị mmụ ebube Chukwu na edu mmụ Jizọs ebe ọkwụ ngwọọla Jizọs ka iji eje yii odogwu na adị mmụ ebube anyị ji egbu agha lion of the world My body is too hot, too hot, hey! My money game. Oh dear, on who now that I know that way? When you see what you're not going to go with it, eh? Okugan Express On a mark on our dem Otsine kinoko de kogwa Tuwe tu di mawe Ne one yakam Dire by force You must hear it Ifani ne mef ife mwo Imagine you come and be fair water, the God of intervention. And they will go on up one the other. They man in Managosian. Go for the Napa, Chukwu Emeka, or Hanemele, Odumeje, radical pastor, radical man of God. Over on a David, that radical, when I want Jesus, say, who? Or God, all man who walk out now. Oge Elisha na-agbago enu ọ tụnyere n'isha mba o ji eme mirakụ o were ya tiwe oke osimiri wee gafee n'ụwa taa asị na odumeje na-apịa oche na radical pastor ụfọdụ asị na ọgwụ ike dị na wachaghị wachaghị ike dị iche iche amụma dịbalụ gbogboo anya chenu o nwere onye a ga-agbara ọsọ ebe Chukwu na-adị ndụ ị chọrọ igbu nwa Chukwu ị na-enila anyị nsị ebe anyị na-azụ abịa ị na-enila anyị nsị ebe anyị na-alụ ụlọ a ga-agbalị ya ọsọ anyị ji okwu jide ya ọfọ ibu onye ebube Chukwu na-edu anyị ije ebube Chukwu na-edu anyị ije ebu chi ga anyị n'ọba ezowe ndụ anyị n'ime Jizọs Jizọs n'ime Chukwu akụ na-eche mba lion of Judah ebedebe egbuo isi mekwu n'okwu isi meghe n'ọnụ isi meti n'egwu emere ngịgị nne ejigbo kwuchide ya ọfọ in the name of Jesus
back to sender. I gotta go.
I am
back to sender.
I am
Mbola Kodike. Malanama if I need a mess with a more. That's it, yeah. I got one for Lee, Ongolona, I got one lot. I got one for Lee. Jesus Christ,
and I took a people,
yes, the Lion of Judah,
and I took a people,
and you put my
people,
and I took
a people,
and I took a people,
and I took a people,
Jesus, the Lion of Judah,
and I
took a people, I
had
a boy, I am.